xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa 3 jeer socdaal rasmi ah ku tagay gobolka uu ka soo jeedo ee Kansas sanadkan oo kaliya.
Good morning everyone. It's awesome to be back home.
Subax wanaagsan dhammaantiin. Aad baa u fiican tahay inaan gobolkayga ku soo noqday.
Agaasimaha Focus News oo si kaftana Pompeo ugu sheegay nin xilal badan isku haya toddobaadkii hore mar uu ku sugnaa magaalada New York.
Representative Pompeo. Director Pompeo. Secretary Pompeo, Senator Pompeo, President Pompeo.
Xildhibaan Pompeo, agaasime Pompeo, Wazir Pompeo, Senator Pompeo iyo waliba Madaxweyne Pompeo.
Inta uu ku guda jiray socdaalkiisii ugu dambeeyay ayaa xogaha Pompeo ay wariyeyaashu weydiiyeen in xiisadda la xiriirta soo gala joojinta Madaxweyne Trump ee ka taagan Kongareesku ay saameyn ku yeelanayso damaciisi siyaasiga ahaa iyo in kale, balse wuxuu ku jawaabay:
No change. I think I've answered this question. I think this is number 103 or 104 times. My mission said every day. When I wake up is incredibly clear.
Waxba ismay bedelin. Waxaan filayaa inaan su'aashan ka jawaabo 103 ama 104 jeer. Hawlgalkayga waxaan qorsheeyaa maalin kasta markaan soo tooso. Waana mid aad u muuqata. Waajibkayga wasaaradda arrimaha dibadda waa inaan awooddayda iyo xirfadayda u adeegsanaa sidii dadka Mareykanka amaan u ahaan lahaayeen. Sidii aan u xoojin lahayn diblomaasiyadda Mareykanka iyo sidii aan suuqyada Mareykanka uga furi lahayn si wax soo saarka Kansas uu gaaro dunida oo dhan.
Pompeo ayaa intaasi ku daray in uu sii hayn doono xilka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka inta uu Madaxweyne Trump uu ogol yahay inuu sii hayo xilka uu igmaday. Hase ahaatee, khubarada siyaasadda rugrugta ayaa qaarkood aaminsan yihiin in Mr. Pompeo uu ka doorbidayo inuu u tartamo golaha sanadka Mareykanka. Sidoo kale, dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay saameyn taban ku yeelan karto eedaha loo haysto Madaxweyne Trump iyo doorkii uu ku lahaa Pompeo in gargaarka military laga joojiyo dalka Ukraine.
Honestly, over the last few weeks, couple months, I think there's been some shine taken off the Pompeo tenure secretary.
Xaqiiqdii, dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay ilaa bilihii la soo dhaafay waxa ay ila tahay in uu hoos u dhacay dhowrkii Pompeo ee xoghaye ahaan wasaaradda arrimaha dibadda. Macda waxa uu yahay dhowrkii uu ku lahaa arrimaha Ukraine. Waxa kale oo jirta in maalinba nooc uu yahay dareen la'aantiisa wasaaradda arrimaha dibadda oo noqonaysa mid aad u muuqata.
Baaritaanka doorka Pompeo uu ku lahaa arrinta Ukraine ayaa hoos ahaan u soo baxaysa in wax la iska weydiiyo. Pompeo wuxuu warbaahinta gudaha ee gobolka Kansas u sheegay inaanu diiradda saarayn waxa uu ku tilmaamay buuqa ka socda Washington.